Kupata we mdoli kwa jili yangu Mungu amekushusha kitungu ndo ratha ya mtoli ama nyama nyama kwenye sambusa.
It's DJ Denny the Legendary.
Adi nguo inataka pasuka msupu mwenye macho ya korori rangi kama unaoga mafuta. Oh my, oh my, I don't lie. Girl, you know you change my life. Wendora ya dunia, baya sikia, my dear. Usije nikimbia, tulia mile niwe na wewe.
Sisemi nabaki na kuna kuna mama, sisemi nabaki na kimungunya. Sisemi nabaki na kuna kuna mama, sisemi.
You are now listening to the ladies' favorite DJ, DJ Denny.
Allow me touch you, baby, oh. Allow me kiss you, shady, oh. Allow me touch you, baby, oh. Allow me kiss you, yeah. Toto jojo, umeumoka umbika. Shabu jojo, mwenzako na malizika. Malaika, usilete zogo, mwenzako watanizika. Oh, oh, baby naona, wewe ndiye hawa, na mimi ya damu upeleke kila kona. Na hivyo kisawa, majani salama. Oh my, I don't lie. Girl, you know you changed my life.
Listening to the ladies' favorite DJ.
Magic anger on the beat.
I mean, so nice and lovely, sweet and sexy girl. She's a girl for me. I mean, so nice and lovely, sweet and sexy girl. She's a girl for me.
We on fire. Nikiwa na yeye ni kubaya. Wakiniona nawe wanagwaya. Bad girl, she's on fire. Oh yeah, we on fire. Nikiwa na yeye ni kubaya. Wakiniona nawe wanagwaya. Bad girl, she's on fire. Oh yeah.
They say I'm a fool, that I'm going up with a girl like you. Mimi sina mambo, you know that too. Pussy when I worry, you know I got you too.
You know you are running with a champion,
DJ Denny.
But you know the connection, I'ma give you all my attention. You're my number one girl, yeah.
I mean, so nice and lovely, sweet and sexy girl. She's a girl for me. I mean, so nice and lovely, sweet and sexy girl. She's a girl for me.
We on fire. Nikiwa na yeye ni kubaya. Wakiniona nawe wanagwaya. Bad girl, she's on fire. Oh yeah, we on fire. Nikiwa na yeye ni kubaya. Wakiniona nawe.
Niko game in the, nina pega poster in the. Easy come on, head thinks it a change position. But I don't have to bang. Yeah, we gonna drinks now my yanks. Yanks now my yanks, wait, come on. Then you gonna drinks now my yanks. Yanks now my yanks, wait, come on. Sit up on a drinks now my dem. Drinks now my dem, wait, come on. Sit up on a drinks now my dem. Drinks now my dem, wait, come on. Sini furahije, na kuna die game. Sindano kame jame Karoro kame piga mukoro Mafisi wako chrome Mbogili gimbonyoste Nika juja juvile kakothika Piga deki na bado kana piga Sema teke na figali ya mita Vile kana bend Boxa na haribika Akichuna mboga niko west Makele kirombo sani na chest I love you short Ile design ya revenge Gide, gide Leo nina mide Hanks na my hands Hanks na my hands Bravo
Mimi kani beat na ua Mimi kani shash na jua Mimi kani vajonya nua Kani sape na fua Kau juu tajua Mimi kani beat na ua Mimi kani shash na jua Mimi kani vajonya nua Kani sape na fua Kau juu tajua
Calling all units over Shambulizi na wahuni over Warembo kutoweka kesi serious Tuwanarudi bila to be a sindila Risky, hiyo ni petroli ya mashini Bless my room kana zizi Nianike hii mattress kama wiki
Ban, ban, Ibra City Shash Chain, chain, Mali ende round Kitu safi toka south Rasta man, water guan D Na wadigida waroro wakitikita
Mimi kani beat na ua Mimi kani shash na jua Mimi kani vajonya nua Kani sape na fua Kauti itajua Mimi kani beat na ua Mimi kani shash na jua Mimi kani vajonya nua Kani sape na fua Kauti itajua
Mbumeke miru gaiti, now I'm going in Roge ndon, yembe jete, I'm going Mtamba ike meru, mtamba enyiri Njokagi ya mamita, ntegwenda mangiri Nandakae kwa, kumadi mangiri Tomo simbo, mo simbo, kanire na gagi Kodiri ya roge ndon, timbaru De machete, my vision in narrow
yeah. DJ Denny
Gotinda, the winning, we winning Cause we keep it a hundred Imwanka tokinye Manika, kumameru now we really getting bigger Kamuareka dongi na figa Account mwanka che the six figure Ndanyira hii mwanka babwe bonyiri Maniga maniga pia webile vile Next time collabo na utile Arega juki vera Vile vile Yo, gotinda gotinda
Goinano
We winning we winning
Goinano
Cause we keep it a hundred
DJ Denny the Legendary.
Mina washwa babaya kiuchukuzi ukinigusa gusa mihaya watu mtoko mihogo bichi koko nidekeze kitoto kachumbari kwa kiwiko. I wanna be so long na unifanye utakavyo, baby give me some more ziteke zangu isia. I wanna be so long.
Professional, but could handle the way you take me to the angle. When you human be, I'm an angel. If you want to my heart, I give you baby carico. Kidogo chango na chango, ongeza chonjo madokido. My sherry coco, wabali dini pejoto. Kisha tupate kimoko, babu bibi kuwadoto. My sherry coco, kisha tupate kimoko, babu bibi kuwadoto. Paranawe, paranawe, I want to see you dancing. Paranawe, paranawe, I like the way you dancing. Paranawe, paranawe,
I like the way you dancing.
Paranawe, paranawe,
Mando, hivi unasokota, jicho lako legelege linadondoka. Hivi unakamota, panga boy changa JJ yokocha.
Wanamaliza.
Pretty girl, nasty.
This is DJ Denny.
Kwa pasi, sura mbaya dawa yake makeup. Mwaki wembe, nakula kiporo. Nimesha penda sijui kasoro. Jirembe, uwe mororo. Kama huna shepu vandi godoro. If you want my heart, I give you baby karibo. Kidogo changu na chako, ongeza njonjo madoido. Masheri koko, kopari tingi pejoto. Yundo ituange kokoto,
wabebe tena. Kukuseko kama
mpoto.
Wabebe tena.
I want to see you dancing. Paranawe, paranawe, I like the way you dancing. Paranawe,
everywhere I go, yeah, see a buru buru hamza inako. Wasana saka mkwanja sina do. Ina baki to the smoke yet ash na ina blow. Choking my core, feeling the thrill deep down in my core. Keep it real, don't know why pickers keep on knocking my door. Or do we wanna mess na ule mschana hardcore.
These streets the bande, give them another get the under. Stim stim the bande, give them another get the under.
The legendary.
Sim, 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 sim
get hot. Drop me your pen and allocation. Stack your stories and see me stack in my conversation. Stack, eh? What can you put on your gate? Come on, need your appointment. You know that I won't be late.
Nope.
This story not do well, well, not relate. So, got time when we can really sort it to participate. Take a selfie.
Leo, ni me come ku get down. Leo, ni me come ku get busy. You've been on my case for a while. But, baby, I am not that easy. I'm feeling some type of way. Nishike kama siku za mwizi. Tupige kama gym tuko tizi. Nipike kama top to mandizi, yeah. Today is your lucky day. What you gonna do now that you have me all to yourself? So come and get this before we get down to business. Take a selfie. Baby, na my lover.
Do a selfie.
Number one lover.
Take a selfie.
Baby, na my lover.
Do a selfie.
Number one lover.
March life. One touch away, it's my type of night, you're my type of lady. Fast life, we vibe like we ready. Act like you're mine, act like we live in the fast life.
Tunaenda pump, titim titi all along. Nimbe notice your form, miko fiti tumepond. Satu nengia zone, utishike isha go down. For DM low perform, no mimi.
Mimi na my lover.
Number
one lover. Mimi na my lover. Number one lover.
Like mango.
I like a simple style. My macho come in as a pungu. And the dimples when you smile. Ina mani pa chike rungu. Ila kichambali kitumbua. Wasije weka michanga. Tena wakaanza kukusumbua. If you never see you, no go sleep, oh. I swear to God your body nice. Napenda nikone kila siku. Asubuhi jana mpaka night. If you never see you, no go sleep, oh. I swear to God your body nice. Napenda nikone kila siku. Show me what you got. Show me what you got. Show me what you got.
Baby, pole pole, sauti tete, sijente sharabzi. Kuku nipe mchele, maindinge dere, sije nyacha basi. Paka majogo, kitandani ni mafuzo ya kikomando. Nipe mama, nipe nyumba na cho. Kera umefua peleke bila chambo. Wanapata kafu, wanajona.
It's DJ Denny the Legendary.
Sasa mbua, kemaleza kupeka kazi yangu kupakua. Kemaleza kufua kazi yangu kukamua. Ukitaka mwaku, na umenya na kugea unakula.
Uchungu wangu na ujua wewe. Uchungu wako na ujua gamini mwenyewe. Pirika pirika za kukuna mwewe. Tuijo inato walazi situsumbu. Wanapata kabu, wanajona, tunapendana. Tunawapa zafu, paka maji, wanaita mma.
She want a bad man, knock it up.
DJ
never seen one like knock it up. Turn around, squeeze and knock it up. Bend over, stretch for the knock it up.
If you get step, you napenda easy vitu. Ebu lalishe neti bado unakutu. Na mapunyeto sana juwe weni sugu. Mango soko wa udai weni ndugu. Awo kuja kwangu wakidai njugu. Security niyati wanadai rungu. Reni gani hata, nilidhani hata. Jona rungu hata, mbolo plani hapa. Piga punyeto akikaza kani dry hata. Sorry plani za waras wakibang shada. Niko pin na kichindi kani ngale hata. Christophe Rogadan, Daniel Imasha.
Alike na ring,
peleke na ring. Kikiwa common peleke na ring. Ziki nyanyo peleke na ring. Mango kuwa kifika basi peleke na ring.
Niko ring na vifuata ni uwa. Zimeshika na vifuata ni uwa. Kwa na ring huyo bwana chakua. Shikilia bwana wea chakua.
Peleke na ring, peleke na ring. Kikiwa common peleke na ring. Ziki nyanyo peleke na ring. Mango kuwa kifika basi peleke na ring.
Karika Steph, ma 3-pointer tu sifani. Stephanie wangana yangu tatu. Jutoti zangu wanga roundi tatu tatu. Muhogo bigi mini mruyo miupika kibantu. Tingalingaling, school bell ring. Na mindo bell ringer, na upele kanarieng. Tuma pin, mejipin na makoro. Na kapenka na linyonya. Ohoro wakuo, mwendo wakuo. Inanifanya nisike kushika matakuo. Izo za kuo, chezi kuva kuo. Sekonya liengu shinda hata za mama kuo.
Kiwa muranga na githike tobo. Ogi wa muranga na githike tobo. Ogi wa muranga na githike tobo.
DJ Denny
Sango mongo. Kwenye pedi wako lingo leo meno. Kwenye pasto iva shoda ndopea neneno. Sizi moga inje isi majambosho. Ni dhobo dhobo dha kitu dhobo dhobo. Apa kuna za ponye tutango leo mbengo. Nisha pita na kadem kapedi mapengo. Peleke na ring, peleke na ring. Kiki waka man peleke na ring. Sige na ring, peleke na ring.
Kila kitu love back invisible. Here we go, me and you, we good to go. Me not over here to rangi, basi hit the door, hey. I wanna make love to you, baby. I wanna make love to you daily. Give you sweet little babies. I wanna make love to you. I wanna give it all to you. Give you my gratitude. Your loving, your touching, your kissing. It's sexy. Yeah, yeah, yeah. Kali manafanya mina feel niko ebo. Ay, ay, ay. Ulega na musika toto ni karembo. Kali manafanya mina feel niko ebo. Ulega na musika toto ni karembo. Ay, ay, ay. Baby girls look at me video. Basi come turn them around the camera go. Carnivo, nita go back ka animo. Carnivo, look at this is a big bit up. I got to you my baby, yeah. You got to me, yeah, yeah. Me and you my baby, yeah. Equals to me.
Maybe you
Masho mi upiga kwa mamita. Na bado nyi wasemu napewa gama mia. Akigabu mia don't do this. Sawa basu sini judge. Mia changi yangi mamzinga. Mi ukambash na mademu anani.
DJ Denny.
Mia don't do my ratchet. Mia don't do my sachet. Yogi mi upambao. Tunapiga na yeye. Tunapuka na yeye. Mia don't waste time.
Mia don't know what you want from me.
Yeah.
you come calling me, me I don't talk that English. Me I do what I do, how I do, who do I do? Me I have been this game for a while. I seen a lot of go, man, I seen a lot of go. Me I mean a sucker, he don't. Yo man, I daily been a piece of man, every door.
If you call, I go come deliver. I no go fall in your hand never. So now me you could love forever. I'm a cocky no feeble letter. I'm a handily Angelina. I'm a handily Angelina. Oh, me your dog. Anytime when I see you for the club or the television, your body. Sure you know no sex thing when you carry 50 kilos somebody. You know I feel a vibe, you feel a vibe. So baby, why not party? And I know you shy, but it's cool. We're making love.
When I say pull up, you know what I mean. Bring that shit back.
Sound it. Yeah. 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 Yeah.
Angelina, the way that you back and dead up, you could turn a prophet to an unbeliever.
This is
first
this
when we met, I was thinking you were Disney made like Cinderella.
DJ Jenny,
what you put me through, situation be just like Adelima. Stole my heart like a criminal. Oh yeah, see girl you be my ecstasy. Got to cook about the ship out the valley of Hennessy. Can't you see that now I'm addicted? And then your body got me falling helplessly. This be reality, but the way you just said to we come to be less than a fantasy. This love no be counterfeit, and I want you to understand it. Why we're making love
on the low,
and I'm hanging it from below.
On the low.
Kurekodi kama huna chakua fea. Niuze sura nione kama watainunua. Sira hisi kwenye runinga na redio zote nivume. Sira hisi kwenye tuta watemeka radia katambe. Sira hisi mabloga chocha huyu na mwandishi. Sira hisi, sira hisi. Nilifunga safari yeti naza kuimba.
DJ Jenny.
Nikajiona wakusifiwa kama Papa Wemba. Ngoma zangu zivuke boda paka kule Pemba. Ujumbe na usikike kote mpaka na Wakamba. Ili nivunja moyo waliponifukuza studio nitoke. Wakanidharau familia nduku watoka nitoke. Promoter bandia kunipa show kisha jioni ya pote. Producer chocha ni imbe lingala na zalina yombote. Sira hisi kwenye runinga na redio zote mnivume. Sira hisi kwenye tuta watemeka radia katame. Sira hisi mabloga chocha huyu na mwandishi. Sira hisi, sira hisi.
Hey, I can never turn the lights. I know you love me. And the love is true.
It's DJ Denny the Legendary.
Baby, on the kuhole, I will die for you. I saw who sit is your name. Oh, I know bigger. Eti kujifanya. Kwa sisi ya watu wezi. Oh, baby. Mane tantarira. Kwa nuknuku, baby. And I want them to know, oh yeah, yeah, yeah. You're the one I love, one and only. Yeah, yeah. The one I want, I want them to know. Baby, yeah, oh, my. You're the one I love. Yeah, the one I want. I saw one baby, one for your one baby. Drop it down, baby. Show me you want to see. I'll let you go, mama.
I want the beat. You should get to drop it down, baby. You should get to show me you want to see. A little kupa mama. Yeah, pens in the shade, pens via vita. To combine and pattern your city to your nan. Aga, no for me, stare. If it to your kupita. As a visiko changan, you can issue shaman. Penzi langu sicheze kachura iwe dance.
Iwe dance.
Kanifanya mchiku with a rule like merchants.
Emergence.
Oh Marina, moyo wangu mwenzako mimwepesi.
Mimwepesi.
Isije kufa, kwa mapresha ufungwa iweke. Asa usitishwe na ya.
Fielele.
Oh, wanapini.
Fielele.
Eti kujifanya.
Fielele.
Kwa sisi ya watowezi.
Oh, Nikipandes.
See your body, it's no lie. Why you find hope? Now I'm on your case, now see my life.
See that smile, see that body, it's no lie. I'm so
proud.
Now you're on my case, now see your life.
I turn on my eyes.
DJ Jenny.
See your body, it's no lie. Why you find hope? Now I'm on your case, now see my life.
See that smile, see that body, it's no lie. I'm so fine, oh. Now you on my case, now see your life.
I turn on my app, mina mina kupigie.
Acha pupa yako, nipe muda nifikirie.
Shaunga iPhone XS unadai bado. Trip ya pari unasema bado. Begi la Chanel unadai bado. Unanikomoa mama hadi bando. Niambie mama utakalo sawa. Niambie mama usemalo sawa. Cause I'm so in love. Mama utakalo sawa. Niambie mama usemalo sawa.
Zijune.
You are now listening to the ladies' favorite DJ.
Anipeleke sha, msobe msobe, kama fuso la panda mlima, na nilivyo fundi kuchelewesha.
Oh my God.
Kobe kobe, simpidu sko nzima nzima. Mkoroge sumu mwune, mwenye vijipa vya roo. Yata watoka mapunye, mwe kwa shako. Tena wavimbe na wanune, ishakuwa yako. Itafune imu mwune, ifike kunako. Oh baby, kushika diulo tamu.
hata kisogoni. Tararara tufanye wazi wazi watu one picha weka jipi na makopa kopa kapsheni.
This is, DJ Denny.
Wanokosa wanongoni wapandishe bipi wapumue kwa oksijeni. Waambie viperumperu sio penzi la mashaka, tushasoma dua kusitirika kwa wenye macho ya mpaka. Waambie mimi beberu si jokola pasaka, wanajisumbua kukunjandita watazeka haraka. Stili waya ananisugua kwa mabovu, hanaga mbaya la zizi
show bovu,
tena fundi mwaya kazi anaijua.
My love, love
haijawahi kupwaya yani kithi. Mkoro Yesu mumunye kwenye vijiba vya roho, yata watoka mafunye mwenye kwa shako.
Nadia, hello baby, oops, ala nilikose nilimanisha, hello Freddy, how are you baby, oh. Ona acha nafsi na kuita, nisipo janjaruka nitapito, unanipandisha pressure mtu na kutuwa kila siku. Mapenzi nionyeshe, nisije kosea unigombeze, useme hunipendi unilize.
Baby oh, baby oh, baby oh.
Uniitapo siste anikwaza, eti shikili uzito ya umiza, badala yake busu kusambaza. Aki ya Mungu pekiwe.
Yule yule, mimi na siku moja tupenda yule. Anionye pasi na urafiki yule.
DJ Kenny.
Umeni changa msha swaga zako na mapozi unakaa tu star. Oh, hey, unatoka mtangani we, niseme nawe lugha gani? Hapa Afrika ndo nyumbani, nisema uletewe kinywaji gani?
DJ Kenny.
I'm not a stranger, take it easy. Oh yeah, misbehave and give me a favor my darling. Jungle love, let me give you jungle love. Touch me your love. Let me give you jungle love. Jungle love. Let me give you jungle love. Touch me your love. Let me give you jungle love. Aye aye aye. Let me give you some love. Let me give you jungle love. Aye aye aye. Aye aye aye. Aye aye aye. Let me give you some love. Let me give you jungle love. Your body Kim Kardashian, I swear when I give you jungle love, you won't search anymore. Them call me your boy, tonight you can call me Mr. Loverman. Zinanga shida mi, kutu ananita Mr. Chairman. Sikida dodoma, kwenye ninda la Cinderella. Baby, kwa gala nyuru, let me give you jungle love. Yeah, 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 jungle love, let me give you jungle love. Touch me your love, yeah. Let me give you jungle love.
Ashantea
I'm
wine right. If the body want to in my too tight.
The room people the bars of the mood right.
And when you're tipsy, I say you're in a new light. Teach you a different side that you don't show on the regular. Tap on the Wi-Fi. You're playing more than turn off cellular. Let me down, turn round, turn round. Bubble in a glass and I get come down. I feel more champagne with your ear touch down.
Vidonge kutuliza komplet kichwa
the legendary
akili nimetega kwenye chambo fulu chaji na fulu bando ukileta so unawekwa kando na maseke ukitete muulize ila kama mapepe tulize sema naye kama ulijua cheche imekuwa kasheshe wezi kuzuia mvua wacha inyeshe sema nao what they say
utawawa bure sijalala nimeficha tu makucha huku ndani ndo kwanza kumekucha vunja mifupa waulize nani kachiwa buchi leo kama ni kishindo tingisha
leo
kama ni mzuka pandisha
leo
kama ni maji mwagika
leo
kama ni mnazi katika
leo
it's DJ Denny the Legendary
leo
kama ni maji mwagika
leo
na kama ni mnazi katika
kama pochi limechanika speakers ina kita mbona pata chimbika leo yeah yeah mama sita take a picture tunakikisha leo 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 leo
hey waweke warete mpira kati nimeondoka kidogo tu vagaranti niko online nataka kuchati I'm not finishing I'm just getting started mazungumzo baada ya habari cheza mbali mana hali sio shwari nichanganye kama kachumbari chumvi paka kwenye chai hii ya leo kali mebugi step webu cheki cheki if I'm not mistake umegeuza gazeti kitaka kazi ya jeshi don't forget ya kuna kukupeti peti ana maseke ukitete muulize ila kama mapepe tulize sema nae
oh aye
Cheche mekuwa kasheshe Wezi kuzuhia kuwa wacha ineshe Semana Wadese Kama ni kishindo tingisha Kama ni mfuka pandisha Kama ni
machi Imara kashikiria Mocha vimbe bichwa Wallahi kanipatia Anastahiri sifa Chumba kizima cha
You are now listening to the lady's favorite DJ DJ Denny
Mamia ukingoni nafikishwa Nani posha mwili Kwa maji ya madafu
Yendo kocha Nata nifunza kucheza rafu
Anichua tumbo langiri Kwa mafuta ya karafu
Nikichonga Ana nikanda kwa mabarafu
Majafu, majafu Penzi lake la ajabu Majabu, majabu Mahaba yake ya ajabu Majabu, majabu Penzi lake la ajabu Majabu, majabu Mahaba yake ya ajabu Kifu wanu nipaka harwa Mikono tende anazi chambua Anilamba Kitandani humwaga maua Mingine ata chembe siku anajua Antua ushamba Nani take nini kwake Nyombe sipewe Iwe pemba machake chake Chakwe mwenyewe Kanipa pombero yake Ninywe nilewe Mambo shegani mwake mwake Mangaka msewe Libandike penzi kama gazeti walisomo Tuadabishe sangara shombo vipweti tuamo Nikila nilishe chapati za alizeti Ninone tuafungishe midomo uzi simenti tuashone Nani kosha mwili kwa maji ya madafu
Yendo kocha Na nifunza kucheza rafu
Anichua tumbo langiri Kwa mafuta ya karafu
Nikichoka Ana nikanda kwa mabarafu
Majabu, majabu Penzi lake la ajabu Majabu, majabu Mahaba yake
ajabu Mkwa milano mwa
Mkwa nilangi wa
Koroka
Look at me, baby girl Umebeba hadi zile nataka Unanipa feeling girl
And you know I want ya The way that you carry your body Unaleta shida mbaka na bandari
The way that you bend on, bend on Inanitatiza mbaka
na
Baby girl, umeni mara Basi tuende ni kupecho kikesho Baby girl, piga kinanda Punguza sauti wasituskize Chani kupeleke kwa morio Hapa siko free hini korido Zioni ya pakeja hini ngolijo Ita ubu niko horrible Chani kupeleke kwa morio Hapa siko free hini korido Zioni ya pakeja hini ngolijo Ita ubu niko horrible
Koroga Mimi niko nyuma na koroga
Koroga
Mimi niko nyuma na koroga
Koroga wezi kuwa the same. The way you wine si regular. Koroga maji iwe champagne. Vilo na tingisha zigo. Misi wezi la la la. Koroga lafu na mwiko. Tufike home kisha pa pa pa. Pige apa kat kama wangila. Ukini changa kapa bangida. Toko mdogo baby tonzita. Tonzita yeah. Nipige apa kat kama wangila. Ukini changa kapa bangida. Mdogo mdogo baby tonzita. Tonzita yeah.
Koroga niko chuma na koroga.
Niko chuma na koroga. Koroga yeah.
Chuma
na koroga. Chuma na koroga.
Yani toto kiboko, yani toto kiboko.
Napenda vile unavodunda, ukitembea unafanya nikutake take. Unateketea vile kulika smanku kate. Sijui ka unakopi, ya mimi nani itaani moni ita OG. Nataka vipi ya toti, iko vipi kwani we mgeni hapa Nairobi. Najise navo likidi likidi, kana komba nifanya kana digidi digidi.
Hold up, hold up, hold up, hold up. When I say pull up, you know what I mean. Bring that shit back.
Massa Wood,
Calicraft Jones,
Kenyan Boy,
it's going down.
Yani toto kiboko, yani toto kiboko, yani toto kiboko.
Napenda vile unavodunda, ukitembea unafanya nikutake take. Kweli Mola kakuumba, unateketea vile kulika smanku kate. Sijui ka unakopi, yamini nani mitaani boni ita OG. Nataka vipi ya toti, iko vipi kwani we mgeni hapa Nairobi. Najise na voli kidi likidi, kana komba nifanya kana kina kidi kidi kidi. Chikidi chikidi, yana digidi digidi, mashode mengine sayi ni chibi chibi chibi.
Toto toto bobo, bobo, kibobo. Uyu toto kibobo, kibobo, yani kibobo. Sija muona kama ye, ye, ye. Yani kibobo, sija muona kama ye, ye, ye. Yani kibobo, sija muona kama ye, ye, ye. Yani kibobo.
Nimaliza mtani kila siku naleta shida. Gozi laini rangi meshika. Macho nazo zinanchizisha. Nikikuona jami na chemka. Nisipo kuona pia na chemka. Ucheze mbali weni wangu. Mtoto geti kali karibu kwangu. Mwili yako naipenda hivyo. Yole zako nazipenda hivyo. Mapua kubwa naipenda hivyo. Haga pia naipenda hivyo. Mwambia kizungu wacha kabiso. Sitariku kupli. Nkona wewe bamba tu bamba. Minata kichangu tendo.
Ziggy Ziggy Zaga, you're my African woman. Ziggy Ziggy Zaga, you're my African woman. Ziggy Ziggy Zaga, I'm in love since you're running your mind.
DJ Denny the Legendary.
Yeah, yeah. When you bought, I bring it back like a TBT. Missy pop, but not room card DVD. Watch it go viral, VCT. My studio na mbiko na dhani metokia VCT. Hii hata watu wakahawa, watati. Na wale wakupenda chai, washati. Wangapi, washa eat. Jukuna venya sikia sauti solo na deo mekali wachapati.
Donda DJ Getty.
Kuna venya hizo vitu mbili budas, jai mix. Pointing, pointies. Sai kuna venya niko na mapandia feelings. Peso toss nigga, na changa shillings. Keja convertible nilibomo wa ceiling. P.A. unadaini kujenge. Nda kujenga aje mtu wangu na Buddha wesi building. Na bring it back at TBT. Na bring it back at TBT. Na bring it back at TBT.
Maybe there is something about you. Let's talk about love. Let's talk about trust. Wako nimezama nimechizi. Nifute kwako. Niwe wako. Mapenzi yangu kwako naridhia. Baby nipe yote asilimia. Penzi lako hani nakwambia. Napenda unavyojua nekeza. Hasa unavyonibembeleza. You make me fall in love when you hold me tight. Nimenoga kwako we. Napenda unavyojua nekeza. Hasa unavyonibembeleza. Fall in love when you hold me tight. You may know that what you want for. Sidoki,
sent from heaven, natural beauty God given. The way you light up my whole world, girl you make me go gaga. Ninapopiga round na shindwa zawadi gani nikubaiye baby. To put a smile on your face, jiwe ni wadha maana. Na nikirudi nyumbani, na shindwa nyimbo gani nikuimbie baby. Embe dodo my darling. I'm the one who got die for you. Spend all my money upon you. Baby pon yo,
I say my baby pon yo.
I do the diggy diggy with you. Spend all my life with you.
You are now listening to the ladies' favorite DJ, DJ Getty.
Kabisha shetani uku kwetu lakimono kuniambia. Yasiri ni chulie mitandani ukweli uka ukimbia. Eti musika ndo shetani ya manikiki unatavutia. Ndo maumbi yangu moyoni ya unishobiz na ujaniambia. Nisijitasi ya gilini. Mwana tulianza bila mapeni. Na leo tuna magari. Nimekosa nini jameni. Tulitakali marufu. Uwape story magazeti. Matusi pande mbili.
Kipeli cha watu nyame.
Walitupenda sote wawili ila. Lola yamemwagika haya zolegi. Lola.
Chana nani, Ola, rudi kwangu mimi, Ola. Sasa umeniachana nani mama yo, Ola, rudi kwangu mimi.
Nimeubuka, sina taga kukutazama kwenye sura. Milo ya ficha, Mungu moyoni yote unayajua.
Naona aibu, mpaka kwa marafiki zangu. Imekuwa chungu kwa tamaa zangu. Nadia ulinipendaga na mapenzi yalinoga. Mindo nilikumwaga na kuomba msamaha wangu mama.
Basi usiniadhibu kwa kosa tayari nimekubali. Acha kuniusudu kila mahali ni mimi mitandaoni. Kugombana sio suluhisho mama. Tusizidi kuvunja mwiko mama wa mapenzi yetu mimi na wewe.
Lola.
Sasa unaniachana nani?
Lola.
Rudi kwangu mimi.
Lola.
Sasa unaniachana nani mama yo?
Lola.
Professional DJs.
Havana, oh nana. Hey. Half my heart is in Havana, oh nana. Hey. He took me back to East Atlanta, na na na. Oh, but my heart is in Havana. My heart is in Havana, Havana.
Moshi tu, nikida tunde Arusha ye ni moshi tu.
Anapenda punch.
Well, Sheva pendangi push. Hata Georgia na juwa zake waga makush. Kwanza mashini
ya mtasa
kisalifu papash. Akisi ude makona class. Anapenda
punch.
Mr. Miangi, napenda gunch. Suna jo Mr. Kinoma na matiangi. Izi mambogi zishangu kamtiyani. Wamesa wendo sama bani na ba.
Punch.
Yalde, anapenda from ya huyo mande. Hey, 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 tamande. Anajua gen, anajua.
Anapenda punch. Anapenda punch.
Mko minyama boy.
Oh, already your love, DJ.
listening to the ladies' favorite DJ.
My baby love, my sweetie chocolate. Samba loketo kinitega nyanguke. Naombo ni yokote. You already know, it's a dancing time. Cheza na wakati kangoma kako fire, yeah. Mtoto uko fire, yeah. Oh my baby on a replay. You my baby some dancing shoes. Oh my baby on a replay. Cheza ready your love.
Oh yeah, cheza ready your love. Oh, ready your love. DJ cheza ready your love.
DJ Denny
Zangu na pita Asema zako ma WhatsApp Zako ma Insta Nikisukuma kadiema Zangu na pita
DJ Denny
Wewe bana Wewe ya wewe shakusomanga Wewe bana Wewe ya wewe shakusomanga Wewe bana Wewe ya wewe shakusomanga
When you on your phone, I lose my composure. Kajela sika na anza kunichocha. Na lose my mind, I lose control. Kisiri na umia roo. Na ukishika simu mimi na kudigi on the low. Na nikizusha unanuna nuna. Tena unanuna sana. Unaanza kuzusha zusha. Hauna uruma bana. Na nikizusha unanuna nuna. Tena unanuna sana. Unaanza kuzusha zusha. Hauna uruma bana.
Oh, when I'm with you now you're busy on your phone. Oh, when I'm with you now you're busy on your phone.
Zako ma WhatsApp, zako ma Insta, nikituma kadiema. Zangu na pita, asema zako ma WhatsApp, zako ma Insta, nikituma kadiema.
What I be do to get your love? Girl, I don't give you all I got, but it's not enough for you. Show you fire, me got a part of you. Now I be say I don't be getting enough of you. Yeah, waiting me down, nothing I can't do for my baby Anytime when you need me, come to me, my shawty, wally Waiting me down, nothing I can't do for my baby My shawty, go oh, dick it my baby
Baby, say you there for me As I there for you Baby, say you there for me As I there for you Oh, yeah Waiting me down, nothing I can't do for my baby Anytime when you need me, come to my shawty
Let me give a shout out to my real fans and professional DJs.
Asubuhi imefika nimeamka bila bala Nikamkeka chini na piga swala Nenda zangu bafu kisha mambo safi Na patini sneaker tunavaa shati Kisha sina gamarashi Na kunywa kahawa nikiteremsha kaimati Nasikia kuna mtu anabisha mlangoni Kwenda kufungua akatoto kazirani Uwa kananipenda yuko wa best yangu Mete usisahau la kuniletea madafu Leo ni lazima ndio inanibamba Tukila station inacheza genge mbaya Tunisha shiba sani kwenda kuhaso Nikenda kutoka ndio nifungue mlango besi siamini napata mwenye nyumba na kifuli mkononi usimjaribie hey. Siku bana landlord umenifika kwenye kope when it tough as true usimjaribie siku bana landlord umenifika kwenye kope when it tough as true usiniharibie siku bana landlord umenifika kwenye yeah. Koo we ni tafa shikio mwenye nyumba mekubale menipamba kationi zatukuli hata gomba ziloni kumbioni napigi omoni sunu tupie mkopo
meta wena sahau siniko na dini yako
wazi nenda kwa faite kuchukulia ketepa kuna matako mbele yangu metibeba mina yeye hapo natupa luga ashanza kudai
imagine sitakula
staki ajue mukula madazi surwa tunakula sias na nunua pia kisha zikimbamba nanza kuniambia
siku tui lakini nakutaka sana itisha taxi tena haraka kufika keza kwanza ni kushtuka tumekula sias na talipa nyumba
sijui kwa nini nimesahau kukumbuka usiniharibie hey. Siku bana landlord umenifika kwenye kopi.
Adekaburu kwa Mandela rudi kwa bibi Kinondoni ambalulu kujadela
wana kukiki
simuoni aje
ainama
mama
ainuka
baby shot down
ainama
hey. Onyesha ulivofunzo
ainama
go down baby
ainuka
give it to them baby
ainama
hey, hey.
Shika ukuta
ruksa kutunza so sura so shepu kimona tabani hivi sinura sepetu ama ni mwite gina gani hey, baby girl your body killa mwendo kama katapila miguya pombe tequila she the best in my mind pamutuba kongo kabila madongo lunyamila and she so city vanilla she the best in my mind
oh, oh, oh.
Nobody sexy like my baby Adekaburu kwa Mandela rudi kwa bibi Kinondoni amba lulu kujadela mwana kukiki simuoni aje
Yebendu inja nango bango tuch jowada bango tuch bango tuch wanyaboro bango tuch inalando pile pile bendu inja inalando pile pile bendu inja nango bango tuch jowada bango tuch bango tuch wanyalewa bango tuch
alando pile pile bendu inja mini papa ulisa winja all black everything kimonga ninja money over everything ja peri peri winja na squeeze ni kiki ya bank manager niliza Mr. Hunger tuko kwa nito kiduara alifa bitch nango alifa kwa nango
Na
marapa meva yellow hapo box jombio naangalia gari tukuu wamekuwa kanjo give up top man nimekuwa vajora kwa damn man naja toka pacho jeli ni ya o octopizo obama na pia just out
DJ Jenny
ni kipanda stage na chaka kwa drop hapo na mkono kwa kichwa na nawi kama yo
pile pile bendu winja inalando pile pile bendu winja nango bango tuch jawada bango tuch bango tuch wonya boro bango tuch inalando pile pile bendu winja inalando pile pile bendu winja nango bango tuch jawada bango tuch bango tuch wonya lego bango tuch nyathio tenga no tenga ni bendo nyol gipendo no tengo kalo ya nudu na chama lot don't you ever let go what you work for e giri 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 kataboko sen jomoko no uko taya jomoko ni tomboya jomoko na chemo nego kara kora werma Anadoro mana pesa bange nito airport kala uto Tokyo Bangkok to Thailand wali waki suzela
Don't kissing me, don't touching me Don't kissing me, and don't call me babe Don't kissing me, don't touching me Don't kissing me, and don't call me babe
Listening to the ladies' favorite DJ. This is DJ Genny.
Hawakujua situkoma vela ye. Wakaita polisi, kumbe polisi pia nishabiki. Wakaficha msosi, wakatupata na dishi mezani. Kila kona yoyo
extravaganza na mbili alipofika alifunika
walifunga milango wakatupata tuko ndani
wakaita makanjo
kumbe ni sisi huwalipa sala wapao wakazima mitambo shabiki wakabaki kwenye
Sauti sol inadi
yeri ya kumechacha. Karibu ni kwenye extravaganza na Kristo alipofika alifunika.
Wakaja na umati, wakageuka kuwa wafuasi. Wakaja na magini, wakapata tusha za makwadini.
Why? It's DJ Denny the Legendary.